na matembana wakatokea washikaji wili wanagombana na sisi chape sisi na tupate tuna benga tukika mida tonikate kwenye kona tumechill na matembana wakatokea washikaji wili wanagombana na sisi chape sisi na tupate tuna benga tukika mida tonikate.
Bongo kama ulaya na chizi wako bando jodomo kaya kaya na tuna zungusha zungusha apa bongo kama ulaya na chizi wako bando jodomo kaya kaya
we some fire and a club na mademo on fire mambo yote yako bomba mbaya bomba mbaya bomba mbaya. We some fire and a club na mademo on fire mambo yote yako bomba mbaya bomba mbaya bomba mbaya. We some fire and a club na mademo on fire mambo yote yako bomba mbaya